baru tunga mila tunir kwa mutundi atrava tamira gena himbaba zimbaba yigizer kwa baba bajani ngo antwari wango raho bango nango nikirara nikiranda gena mutwara wo murwasaba izi ngo yisha karwana mutinda mumenyana yicangaraga mutinda muni kigoma yica umusinga basiga bisunga urwasaba izi ngoza kubari wewe yangare na rubanda nikirimiza cyakubitaraga mwera gatukuka mu nduri simikire ku simba kayobya ngo rumugore banyirangira inkindi mukobwa warinyana mikingo ni gukoresa guri ndwari nyina warukoraga ziro na nyinde koneze mu nda ndagize nanutse iri ziranwe mabaga sume nzika ndubantu simbo atabaga mugaragu wanjye bakoraga hamba ni mugoro burare bahumberekeza ukarama mugara ko hanze ni mugora bamukora gahamba bwangu yakoze kumweta kwa surutara koze kunga waye baba yibamba koze kungo turwagisha koze kucuma imiziga koze kurinda barizi bazoruha barakunda baragira no kurugo rwa gahamanye karucuru mururu atabaga mugara guwange ari ugashagiro ko bawugari yamubaruhuye tuganiye ateramu wahuri haro mungore ndari ya mangaru mchandira wishabu gawara haka ziyo kaburi kibondo ngotu gane kwa agama nyikari churu mururu wafatira mtu honu wogo kuichano wafatamu gara gazi mndo wa mwichabu ndabadi ndakamu mchandira wishabu gawu barjani ngwa ngwari wa angora hawa angona gaza kurugo bangwaru kugore kore faru kora ruguru garu wa munanira atewa da mungaragu wande ya kuega yukwa kwa yamba yebu angasana mungaragu wanye na sarangu kora mushu inga angwa arazingishaga cyangwa arazinga ruguye imbere arakunda rwugururana agahamanye karucurira ari ku muryango arareba inganze mu karama ngo mara kurumara mu nyugariro bwangu akoze ibyo nayishashe bwangu iz'uruguru n'abakirugura turi umwamina nanye nduwundi utarashya no kumbure ndakaba umucanira wishe bugabo agahamanye karucara murura yakoda gitara gitetse ubwimana ikora muca barakunda arasunika akunda gitara gitetse ubwimana barya n'inguhantwari bankora abangona agiye kwijyanira abashimusi kurego gahamanye karuca turamusimushi na mamanye yo kaburi kibondo yigeza kuyemba yegeza abanyamiheto kandi bayijyane babonye no kunyica aza gahamanye karuca uyu yabwanwa mukubita asanya abona kubita umutego arakunda aramunika barya n'ingwa ngora tibune bico nabona hamwana banyiragateba ko ngiye kudigwa n'umushiho kaburi kibondo nara mubindukaje bwango ne warakunda aramunize kamanye karucurira indura yigyanira tema dabana banje bari mu rugo mushimusha gombye kunzimba amaboko rero amadabana ba barapfagurise baraje n'umunani baraje baramufashe bwangu abagore babariza bati mu mwico kaburi kibonde na mico y'inyema ngo ndi mu bangu ngo yi mu bangu rumweto mukunde mu muboye atigwa mugiye kumba bwose mu karama mwe umaze mumbe karakadanga kari kurusika mabwiri gwamira mana mwe turateba gama azya mbenge abasore barakamwaye bwangu ngoga mugara gwanye twari kumwe uruho turanyumva ko buri kibondo we umugara gwana ari kurembo anateza amatwa ngumva ko bomwica tuzabwira umugore wanjye nyirangere ingindi mukobwa warinya nawe mikingo turaguhaye uburo bw'undi butabagaye yaguhaye ingamba intitaci yaguhaye amavuta gundi gutacunze atureba rya ringora gahabwa atari kwafatiwira amacuna ruyumba atuzabwira data ni ku muzima wo karama utikora mu biko byawe byase mukoo utimunze n'ingorane ku ukora mu bihame byawe ndi ku muzima uti muza n'ingorane ukumu ubwira abatari ntama rutuku ukaramu uti muza n'ingorane ukumu uzobwira abadasukumira gusoma ngabatindi banone ubwira kirabu ubwira kirangu wagina ubwira rutamu bihame rwacya rukarwana rujya muhamiyana ubwira kirabu gitarabukira umwami utekano kora mu bigondoro abantu bamwe bigondo umunane baje kwirobanuza ngo suka mu baba mu nyagasuzugura ngaraka mu chanira wishe bugabo maduma barakonda bar mu naguriye ngo ngagabanye karucuriro mu ruru abagore bamaze bati mu mwica ndacha matoka buri kibondo abakobwa bati nyabuna mu mureke mu karama mwe Tesa gahamanye karucurira ninjore giza makyo mu tusti wishawe ryiye neza wi Amazu mugaragu ahura mu gitondo kare kare rakunda ragiye Aite kwa nyangi ari ngindi mukobwa wari nyana none kintu Gore mugabo waragamba bajya ningoragamba amatiri macuna ruyumba Gore kwa giye kunduma bwangu wi Aye bagwa ingumba yindi bitaci ukaramo Yagwa amavuta gundi gutacunzi Yagwa buro gundi butabagayire Umugore avumbuka mu buri yamba yusa mu kinyandaro agenda tumutari ngumusazi rero Nakwa sebuko bangura umugore nuwane ngo niwa barya ni gwandwari mbese uri umugore yasaze Wese gusara umugabo wa mama tataragamba Amazu mugaragara byagwese ni ku muzima ngo bagadi ku muzima ureba rya ingora baba fatire mu cina ruyumba Ataregwa giye kundu mu bwangu ukarama we ngukora mu biko byawe ndi ku muzima ngo baza ningora no kuvugura ukora matari ntama rutuku ukarama we ngo baza ningora no kumugura ukora mu biko byase muko ukora mu bihame ubwira kirabu nakinda ubwira nembe ye ukarama ubwira utaharo tamu bihame kwa cyari karwana rya mwami hana ngo kandi ukora mu bigondoro abantu bamwe bigondo umunane baze kwirobanuza ngo suka mu baba mu nyagasuzuguru atayaba iyo ni imyambi yatumye kaburi kibondo we ngo bigire ku nama bwangu yahuruzwa haza imitwe umunane haza rutara haza mirama na mitu abateretse intango mikondo bwangu uriri atumanze intango y'inzaga gabana banje umanza kuvana abarya ni ngo umwana wajye abanze intango y'inzoka abayinga y'imvizi atekana ni muvayo usowe muyibaga abana banje Mazi ngabo zirahurura bwangu zage tugashagira uko abahugi Minama namwe atatu batubona muduha abantu umunani mutubona turi benji bomwica tukamubura Baba abantu umunani b'inyami b'abanyamiyetu Arakunda bagiye bashanga barya n'ingwa ari ku mugozi Amaza mirama arashingwa utashinguye ingota bwangu ashingwe bwangu Amaza ashingwa ingota bwangu aciye gwa mugozi aramuboha yaramunani mbese miramukoze iki atese kongo n'umuntu muzima ndagura umuntu wapfuye arahagurutse bwangu yambaye ukuri amujyanya mu ngicyaruguru ati ngo bazemirama bwana wa tata wakoze mu biko byase mukuru ndati naje nabona umunani bazanye wakoze matarinda maritupu karama we ndati naje nabona umunani bazanye wabwe kirabo na kirengu wa nyina ndati baje bose bose ndakaba umucandiro wishe bugawo yose bakoze mu bigondo abantu bamwe bigondo umunani bakaza kwirobaniza ndati nabizanye byose byose ndakaba umucandiro wishe bugawo yose kandi mirama mwana wa tata wo gusiga muri amakubo givanamo ndati no givanamo kandi ngagucura Amaza barjadinwa bwangu arinanuye bwangu arazingaruguye inyuma ngo mfatamira abana amya ito n'umucikije ukaburi kibondo Madame Ramanameto, and the Karumunane Bang was a Gakurem of Sakamu and Bigurufa, was Rufa Gimunda Bagu. Bada Chundra Kunamakana Karima Guru Kaza Karauzi. Mada Kabaturi Gao, you ready. Bada Barapu Sebango, Miramanameto, in the Gabuzia Bagu. Bamarakuta Kwagamani Karu Chirabanya in Dama Bangu. Abagabo barisha banga abagore barisha amariza abakobwa baranyaga barajanika yamenye karukire yindi sinyema maze bende biragugomba bya buziyo bijya akana karimaguru atabaga sokuru baba aturumanda libajanirwe na mina mana mitu atumwe mwana ngo arashinyagura yo kaburi kibondo mufate mu mwici atabaga sokuru okunyica bangu nawe ajya hanze ngo inurori Sakuraji and the Bangatimana and Jabaribu, you saw Yamaga, you got any ragate, Yaga, Nilagate, Mujay, you are Jai, where Mujay, you are Jai, and when you have been to the Gugumbari,